DJ Cartwheels, you are mother.
This a legend for that.
Muyimbi aine ekitonengero osobola okuyimba. Walikodingako dda oba otandika butandisi. Wanki ky'okoledde n'ekyoyagala tonnakifuna. Kankwanjulire aba Cartwheels Media abakugumu kye bayita Audio Production nga balina studio etukaganye n'omutindo kw'osaba producers abategeera kye bakola. Mukyo producer gw'osaba gwe tukuleetera. Songwriters, manyi kindeke ki? Mixing, mastering, hop, awo twasukka. Jangu leero tukole music alina soundi omulungi. Ku bbeeyi enseko obuseko kuba ku 0706 94 85 79. Obukingo olunaku lwo nga bukyali oba otukyereewo ku studio yaffe e Makindye.